Yeah, man. It's your boy, Arian Liz.
Party on the beat.
Bomba. Umenipamba mamilu. Kila unachotaka kidume sisemi no. Wolu unani control. Numa na kila dakika nataka show. Umenidhibiti. Wako misi banduki. Sifurukuti. Joni kupe pipi kijiti. Wendo wangu mamilo, mindo dadio. Kipita kita anu na komesha mabisho.
Ziki ziki zo, yaga yaga yo. Nijizi ni wa usi wazi ni papa na do.
Hamanin,
kweli unani hikisha.
Hamanin,
kweli unani hatisha.
Hamanin,
kweli unani hikisha.
Hamanin, hamanin, hamanin.
Umeni bamba, umeni bamba.
Unashindua kwenye bed like caterpillar. Hatupigi hata matuta yani kumi bila. Sijiwezi kwa koni mewakatila lila. Hizo chenga mama kama roja mila.
Unavyo push, push, in out. Unanifanya minatoka aga knockout. Unavyo push, push, in out. Unanifanya minatoka aga knockout.
Wendo wangu mamilo, mindo dadio. Kipita kita anu na komesha mabisho.
Ziki ziki zo, yaga yaga yo. Nijizi ni wa usi wazi ni papa na do.
Hamanin,
kweli unani vikisha.
Hamanin,
kweli unani hatisha.
Hamanin,
kweli unani hidisha.
Hamanin, hamanin, hamanin.
Umeni bamba,